Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagne kadi to bogi jande fanu hala Mamadou Sama Sibou jam walisa krabe heliwe. Sabi idi Ramadan jamare hurunde na wondi landinade hotude julede le gelle mabbe be benne meman hala dabreji pamadi bangalande nagu do datidi. Fa hande le imadraji idi ndi dental itugul kalisi hirsude gay latike tawangal ben hakunde sakirabe ben takalembe en kenya dun gulidibe be to faamu ko kako. Bangla raf nder nagu beñ hajabe lamudi zongaji sahal e wudundu goytiki alhali jogolab déplacer embe ingun sembe kawarju amen hande berte alkamsar e ala nyafu don al bari sapo jenne avril 2023 bismillah sakrabe al qadara dawbe beedike sanne o do wattu badade idi ramadan yu alhali mbawdo sombinde chadele du datidi transporteur embe kay holiti wiide dabriji piyama yalla rimde dawbe nonaka non dun wonande gollude humaninde ben daw denagu du dati modidi kon jara won ko hebane ke da faysango al cc e citasidi
Bamako konkobe hewbe ana yidi wadoyde julde korka le gelle mu'en ngano julde ne tuugiri jonni ka wonko suguli yoga e mabbe idi wodani dena gudo datidi company ngaji di ana wondi wadde ko waawi fu yalla na waltina hakkile yoga e mabbe Boubacar Keita yo goto e ardido company transport Bamako do
setane hikka ana sirti e dubi keddandi sabe client wala sanne menandu ma jabada jogne mobilaji di fa jabbo haddu ni batta ko de julde ay wana ta sabe wadde to torra mede batta saraj
Le wi fedde ne be noddirta agence nationale de sécurité routière fandi fu yimbe didom kanyu enka dalam aduna nyaloma fu alla feetu do kasaraji ngatte do datidi fa wawa uytude kasaraji matite de leede amendi horebe fedde anazer no julde ne tuugirle nyaloma hande o ka holiti wiidem won dabereji di fihi Ousmane Maiga kanyu woni laami do fedde ne
fi de dabereji yalla le temdere fu yimbe cefande jion ana wawa da sar accident ko watte de labidin do hitane 2030 di golleji mum wonde wadde jaggal mudun sere kesi pamte kasin ko yadata e watti nyolman handen
reality actuelle
dunke andanbe kabaruji bilide en denangu do datidi kan en ka holiti wiide kasaraji matitedi hitane fudo dati amen di wakati julde buri hewde e be nardan johobe do datidi rento fedde anazerne holiti du wiide dati fu gondi le leede amen di datol Bamako segu yonkiji malin kobe buri heddade do mudum
Sakirabe on tuta klaju modu kabaru en bangal be am Facebook e Twitter to kanga batu holdam we civil e don no masim binama wobe dunno barminama e ban tiagal ben majere nyande aljumare de majere de saki ben kambe mangal pade dum wadi bala masala do gor fande du cercle kanga ba lam kulkur de no wi goto e ardibe kambe jeunesse de no kambe mayto be holti mette mabbe e ko kambe e ko chinois e nator ben na nautoro na golla e le nukuji damaji di be imadraja me yalla gendarme en na sefo ben heba lawul ka non hultan wiide poso brigade mabbe goddo to o yite wata ma hen faande le kabaruji ben sabi idindi gay yimbe jamaare nambo wiide yimbe la hortina kalisi yalla sodude gay hirsude yalla na heba tew nyande idindi den no hakunde sakirabe gollidibe kay dun takalambe en e wi sosologa en nafakaaji man na hebi e ben odo jogolo o burfufu pabu ndral alima yatara won ko hebene ke da fasan ko sita sidibe e alcise
hitane fu jamar an hapundura kalsi soda daba hirsa ndi julle du ana wonde hebde semme yaade le wi yoga du ana faabo homo fu heba tew mo defata le galle mudun nyande nden nyalane mawne yimbe hewbe weltikil no du dokkundurgol juude
ami jami woru mi tajam kalsi hitane fu mi choda nagge du e huune lobbere idum wadda jindi hakkune yimbe julde fu mi tajam goto goto ami fu uina e jey mi choda daab mi de ngada dum hitane fu fay yimbe be ngala bawde sanne be dum mi de ngatta dum
ana tobe la
le wi neddo goto ando kabaru bani adamaku docteur fodi musa sidibe o du ana nato sabe wadde kawre hakune lenyidin o holiti fa handen no wadda kawre e dian hakuni me fu
o do hakile gondo le lede amendi le nyalawma hande o ana wonno to ko boy fay fare dinaji de warde hono mako yurmere fu wala to
micitunde wiccotu ko ne pour on fuddi gen ne yontere le genni bamako kan ele lamoto ko heewi fannoge go no lewru avril
to kajul to holta wiide ciogu be nugol be dikele sescom mabbe o menno iwi temre nayadi temre jego denno kado anya ba mama nyandi sapo jego avril le dental le botu ben kambe gollobe sescom be denno kawtan gal latki sababu ko ben tawe hen ardi amiri en ardi be pelle robe e jeunesse e kay dun gelle gonde e ben de gelle de sescom o ben golota e mudu be fufu ben wonoto dun hiyabe banga pultinkobe e gollodo gollido e gollobe lam nen o bi horejo goto horebe sescom o dun do ben hitande le hika be dontani ko yar ko warta u nyere temet tati chapande jegom e jenay ben gol ben bangal rewbe u nyaaji jegom mo en noga e tato ben blandini be benude fande li kabaru yidi kabaru den kabaru jogol kambe déplacer en latke wembere le wudundu kany sahal leedi mali nanno holitiri kambe hejabe lamu commune ngaji e region ngaji di denno e wi kambe wi gonbe to minaka ansongu jamar gonde e wi mabbe jamar gondo minaka ansongu na hasindini fabaji kewdi eno yawiri alisisi wonko enen ke da faysanko kanko isita silibe
minaka le saha leedi amendi yimbe lebe ana wondi egude to no hewiri nyande fu fewde ngallurende le wi sidi barka lamido bala societe civile region o bedo yimbe le al hal no wordi to ni kana nawi sanne ebe nyaki hunde fu hebure njan labudam chafaje jande sukabe do yoga sukulaji mabbe
li genni minaka kabaro ana metti sanne sabi watti wulare wonton jama wondo don ana hasingin e diam yartena ben hasingin e nyamiri kay nukutbe walta fatade holitinde be hakileji lobbi minaka heewu dama tep li o watti ballego ana hasingina sanne
an songo to do kabaro o ana nawi sanne gelle fu gonde to fayoto commune ngaji gondi le cercle o yimbele ngombe tombe fu narti hore mudum sabi tordaji di gube terori se embe yottinta duen yimbe be nyande fu wondi imade fewde ngallure an songo non holciri wede kanko Suleiman Agal Mahmoud yo chaahido le cercle o lebi mako ngado be ton imade raji bangal yurmere kabaru ono wordini ka futti dadude juude muen
wet fu hobbe ana wara jippo gendini kenya kigida tan le komuni jebop be bari to yimbe bangi bunnu mure balde tati woni gureji be yimbe me suuta to yimbe nodirtebe etat islamique me le communauté site dabaj me fu jam yoga be jama on jaati ana acca fa jenga so heba egga
andinde tan wiide egobe iwde jonde mu em ana matele nukule hono asharan doya bedu duichire le region Tombouctou kan nukule godde le région Bajangara le wudule de amendi
no itugol jaka andiratu aslam en non dundo andiratu berne chrétien en berno ben itude ngidu Allah e jawdi jogandi denno yo su tawi kangé su kalisi su choddi kalisi su dabaji su nyamiri su dunno bibe ben su ledde su bibe ledde denno fanda mudun yo labinde jawdi ndi be fodde tutude talka en tutude talka en dun ben ngidu mabbe ka non zakat odo jako o njata fi tagal sariya yogaji den no mi hora won ko hebade bangal mudun keddan fasango mi sitasibe
lewi bible jakka yu kebal didbal ko neddo ittata hokka Allah du won ko holliti tade jara kan yu pasteur kiddo
mu gagne 500 francs
abi buudi temdere fa chandu nde sappo feccere sappo berende totota Allah wattu hertana ka kabaru mudu e mbawda fuf a wadan sa a julajo yoga ko ka kalisi ma fuf ka ton ma ka da hanu feccudo dum itta hen ngedu Allah sa fonctionnaire joddi liruma itta hen ngedu Allah den no kala tidinde odo kabaru o Allah wadan barke e kebal mako
la bénédiction
yimbe hewbe wonbe dina kirciaku holiti hakkileji mu en do okkabar zakka ne lamor kita e sa to hejabe meden
abe mon peru
do na fabo jati modi babe kirciam be so be do ngala fu joddi jawdi lato sababu dum cioda ndamduji e safareji kirciam en na tedino karo sariya hew tawene itugo jakka o na jogi nafa san
dina aslama ana yamiri aslam fu itta jakka hitana fu cegal so karti modon danajo ko mara metti o nya cham jegon lewi yogabe andume kabaru dina lewi mebbe o kalti hane peccede nukuje debbe non ko han horde e zakka ku lewi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam docteur tidiane jara kanyun almami misir tu l'école ko noddirte faculté de sciences techniques fast o holliti on misitin hannen sabe yimbe ko hasngin hokkere jakka hokkata ken dum
to aslama en ton goto e nafakaaji etugol jakka do butude sanne sadda deno kala tata be zakka hikka fay so mawri be lataaki jo en jawdi mawbe sikki wala kay be totaake nangobe jakka
lewi alasane baba kango neddo goto anno kabaru dina o yimbe ko hasingini hokkede zakka ana holitata qur'ana jaati
c'est d'abord le pauvre
talka en nangoyobe zakka be neddo ngondo e dawul mo jawdi mudun timmi aslama en hisube yalla be dun yakawere nakokke jakka jakka hani hokkede dun goddube jihad habantobe dina ma dun habantobe leddi
micitunde wi yogabe dina kobe holliti wi wala neddo fu wonko hani hokkede zakka cegal mudun be holliti debbo son jogi jawdi buri gori mudun on yamira hokka gori ko dun jun sud makko zakka mo ittata
sakrabe pamiri do katane kabar jom hande micitti non tan mbaw sa tu fum taddu be balame 3w.tamani.org mar noddom jamo 3320 do sede yotru meden magazine yetremen magazine hande yu kabaru robe toutes les femmes denno ne yowi do sarewol lulingol 052 denno do ngol sarewol ben funtena ngol hore wattu décembre 2015 hande ndu hono kabar mudum wuri fayso ben 2016 robe ben beltanki dum sanne bangal wuteji sabbe kebe mairi ngaji be latike ben noga e joli tan dum fufun latike hejabe mairi ngaji leedindi denno wakat juuno hono kabar mudum wuri mi hore won ko fandu bangal mudun kadan na fastango mi sitasidi yo nyalejam de kulukuru yottade kadjolo fangude kita rewbe hobbe totti haklaaji mabbe do kabar mudum
ya ka mem
le la mortana ima draaj ana wonde wadede ga ko naari bangal politika ko kabar ana bubu sedan to menen ga gaw jama ko heewi andana jaati o sare nodir loi 052 wala hala tewde hakke mudum menen rewbe mede dari jama ila sugan yalla mede hewta hakkeji amen so yele goldiraaji meden a tawan debbo goto tan wonko ardi ni gaza fami debbo e gorko yo pabo nduran do yo fuddade won don mede tijji ni nyalade warande dum gasan
kanon gulirde humaninde yirwere rewbe koltibidi guldo serewul hebangul sabi imadraji wanjingaji e pelle rewbe jata kanu haniri wakkat jun o bur fuf bangal nombugol rewbe anya lobbo lamkobe tawade fuf keddana madam tunkara sofi suko kankon horojo ndedo gulirde leedindi humaninde yirwere rewbe
kanti ya de no
so yimbe ana nodde watte lam so hono yimbe dinama kaja dan ma pamde debbo goto e gorko goto ma so yimbe jon rewbe ana wanata didon wobbe nato taton dum wonko holli ta to horjo leedni kay premier ministre mudun gafa hannen be lonki badde o seria halaado watti fuso ben haaja bamde rewbe didon a tawan debbo go tabbe noddata hokkatetun lam gami mati hunne watre le o gouvernement le temdre lam ko fu a tawan hen chefantaton rewbe felis fedde sentine le temdre fu rewbe noga e jene wolle mudun jikka amen bone fa hannen
j'espère que ça va augmenter
kanon ardibe fedde munde dental rewbe aniti jaati wonko yirwi le hunjangul hore hakkeji rewbe iwdi hitan 2015 zorde joni kanon fedde kafu dardi gouverneur en région ngaji di watande haklo sane robe e lejo ingol hejabe gollirde age kedana gundusi suko kankun horejo fedde kafu
les 30
comme tetto les tendre fou fahane chamantar hefta ka tohon fahanden medo woni e wulitade e gouvernement ndo o kabaru medo andi un gouvernement lam hakkonirejo be wawa wadde golle fou halfina ngadu e tawede fou medo hani tinnade be nangre kulle yogaji sobe misali jati juppinugon horebe fedde ejine le lamorto fou
dans les régions
su gonga hale jamarnde famal fi ko woni ele nguldo sarewul no holitiri fedde robe keredu ndedo fedde anditina jaati wiide won ko lamkobe golli holtibe wiide fa hande won ko heddi gollede kedana gundu nyakati ko ko horejo ndedo fedde robe kereduji mali
donc
jama an han accude milade hono debbo wawa natade pdg ma directrice ba wodo natri directeuren lamorde debbo du an wana natade directrice lamorde yogaje le rebe ko woni gelle pamare an wa kan indu tewtede natade député en tun hannen debbo fu janguro an hasigi natade député nato conseiller manato maire di enan nan mum tewta yogabe ana mire suma hali hala luabe mire honbe mindo fotunde debbo e gorko nuku futo worbe jida bamte e golle debbo goto e gorko goto bame tun funu pota
gollede humaninde yewere rewbe na municipality tadele kewde finata waji lati di sababu rafi yewere guldo sariawul kedana faandi madam tunkara sofi suko
avec
le finata ba kale nesuji meden jama ana han antude handen wime mina ke potunde debbo kay e gorko ga gorko e debbo du waawa jewde yoppundura kulidi me tewta di anatidi mi hebadun li watti milado gadu tawede fu men daranta juude amen
être découragé
to no kululi do sendif na wodi hejo lulirgo prokufem moningo yaltinde andal nyanyal rewbe den rewbe mali fuf na babi windodi to inde mabbe yalla e be bede andede ande mabdun baba nawtrede no haniri